once again, governor now we back. Salvation now we declare the product in the air. And Jesus I represent to the full and so rape is let it go. Hey, yes, hey. Uko wabi, anakusaka, nakuhitaji my Jesus. Hey, yes, hey. Uko wabi, anakusaka, nakuhitaji my Jesus. I'm looking for my one true friend. Mwenye atani okowa mashida zangu zote yeye ndo atazi osha. Life si balonu west to boa. Ninataka Jesus do his ways ndo boa. Mashida zimeni weka tini. Nataka Yesu aje anipeleke nyumbani. Machozi yanani toka machoni. Stress kibo sijui yataisha lini. Ona tulio chagua wanaendele kunona sisi tukikuna. Ona tulio chagua wanaendele kunona sisi tukikuna. Hey Yesu, anakusaka, nakuhitaji my Jesus. Hey Yesu, uko wapi? Anakusaka, nakuhitaji my Jesus. Na spit nikiwa na pain, uwefali nitoka nimebaki nikistrain. Uwalisema no pain again, King Dick ninasema no Jesus no again. Nothing good comes in a silver platter. Hiyo waenga walisema siku hata. Walionazo wanajazwa na kiburi. Sina ubaya na waombia mazuri. Na pia ikiweza tunukie uturi muri. Na shukuru kusaidizi Mungu akufungulie milango za mibaraka. King Dick sina haraka. Spiriti zioka Mungu awe na wepio. King Dick sina haraka. Hey Yesu, uko wapi? Anakusaka, nakuhitaji my Jesus. Hey Yesu, uko wapi? Anakusaka, nakuhitaji my Jesus. We should be as a one nation. To the Father I do the salutation. We should be one corporation. Should stop this story about competition. We should be one nation. To the Father I do the salutation. We should be one corporation. Should stop this story about competition.
Minaweka tu kwa Yesu na sina hopes nitapata tu kwa Yesu na machozi yote yatafutwa kwa Yesu. Kila kitu tutapata kwa Yesu na kinzi.